Bonnie Prince International.
Samstreammusic.org.
Emo Costi, aka And Amazing.
Nzamba ile musipili wa mutelele. Ingeni seli kuvata lizila mina. Pake nilifumana lizila mina. Nzila mina leli sina manyando. Unena na Mzamaile mutulombo ela kupa mutulo kuvata pela linzi lami na mwabupilo kalito honolo nisishe mosa mina nifumani zeni savata na apekizangi kuvani mina akonalikanyi kiwe na pela mulimu ya mata yasa koni fela kulumata. And the Bible says seek the kingdom of God, everything shall be added unto you. Shalom, shalom. Nzamba ile musipili wa mutelele. Ingeni seli kuvata linzila mina. Pake nilifumana linzila mina. Linzila mina leli sina manyando. Unena ndate kiwena wasishemo.
Mule nandate kiwe na a wasishemo wasishemo mwani fitile kimo kungata mama tata mama nyando mamishitu mama vala kono ndate anikole kumirivala muli nanuzi na muni chimbuzi ya kufitela ni bachwana anikoni kumirivala.
Zamba ile musipili wa mutelele. Ingeni seli kuvata linzila mina. Pake nilifumana linzila mina. Linzila mina leli sina manyando. Unena ndate kiwena wasishemo.
Damn record.